family. I don't know when you're pretty. Vampire we.
Ah, yeah, yeah, yeah.
Mapenzi, chezo mchafu, usi usogele. Mapenzi, penzi. Mapenzi, mapenzi, chezo mchafu, usi usogele. Mapenzi, mapenzi, madiadafu, usi azoe. Mapenzi, mapenzi mchezo mchafu usisogele. Mapenzi, mapenzi maji ya dafu usiyazoe.
Maunaweza ukampenda yakakwacha kaenda.
Maunaweza ukampenda yakakwacha kaenda.
Wanna